ndaba mu byafaayo oo nandibadde mufu nange nandibadde naziikwa na insurance company kisa sikoze nnyo ogono gwe mukisa gwe nnina Yesu anjagalira ddala nnyo oyo Jesus, it was in you. Oh, no, we're in the same boat.